Ісу.
Гарі компе, компе.
Потека ламба гаріка. Руго вані вайп, дядя пьос, каби мара. Руго вайди сямба. Ganze nkwede kuburyo topu hit ahonda beat nanje nkagira pami y music kidukora nje mbona ntacyo nyinganya haba mu bishoro yewe ndetse no mu bitari y music kinuru shinge music kinuru kingi cyo nshigaje kumenya nisese nakoresha nyipima mu disede wo gukunda ibyo nkora iyi ndirimbo ni gift yawe na haba amagambo bo yes no time to lose nje na rap tuli cross ndingo bitita tinya ndinyamba sinyenga mu charity nkwandu mungu ni byijanga Indi munyura ngaba warwangwa badukose kimondo cyasebantu horotere ntimba rwarwamo rwakareshya rwakimeza miryango Ndero datajukira umuziki ntago umugabo iyo nkoze mu nganzo nzira umwoma mu nkokora nkazibukira unkoroze ngatava kankoroza mu nganzo Ntatetereza mu bitaramo nataramiye ntarungu nka bukeza abaririmba mu bitaramo bwa kaga gucya nkabatiza umurindi Uyu muziki nzawuva mu mwuka wanshizemo kuko uyu muziki umbamo Nanje nkawubamo sinteze kuwuvamo kabone n'iyo nawugwamo gusa nasaba rurema kamisandu krimo speakers Nasanga baba sazaba ntanze kuva ku isi yi Tupac Shakur DJ Kuru na Cowboy Zuru Nation Afrikani bamba to wowe tuza Kukiji rapu niki danda twubida twa n'abasaza basizini tukiryama Bana bakiri batiye rapu ni nk'umuheto Kumwe bafora barasa niko nsuka amagambo kandi nganzo ntigikama nk'uko nta muhanzi upfa Ntajya ubunzi se batuzi Rugamba Sipiriyani Alexi Kagame izi ni intwari nigiraho nkabasha kwiyubaka Yeah, mpora mbazirikana nanjye mpora mbazirikana
Never give up in music, never give up in hip-hop
I want everybody thinking like this cause I'm ready for my future
Never give up in music, never give up in hip-hop
I want everybody thinking like this cause I'm ready for my future
Everybody
thinking like this, cause I'm a ranger for my future
Baby, don't you be the muscle